exclusive from Zambian Case.
Another one. Last don't in the tickets. Simwala Waliza again.
At least kenze libe my pressure na bazesco. Hello nina family usi me as a pila. Vose veni chita nita wasi vichitika. Mabine nenzo gwila, siya chitika.
Deti kwa nishe impresha. Fingi nde pita momwati. Kukosa na kosa ide.
Oh mama.
Deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa wati. Fingi nde pita momwati.
Na stressy, ni makolewa every day, from Monday to Sunday. Ina stressy, ni makolewa every day, from Monday to Sunday.
Kaili zeskobasi, betwe kulibe, ndalama nilibe. Zeskobasi.
Sindine waule sipati apa ya kusako. Veni mvela sininga kape kasako. Mwana anapasa nilipeza paunza. Stress ya nigwila apa nizi mvela lusa. Mazonezo shauti wakulila nilodi. Atitisafa kakoloko mailodi. Wanzanga wose wanangena sanga banasoba. So happiness nilipeza mukamova. Insome ya gwila tulo situkoneka. Nivela mchalo monga nilichapeneka. Machampio mumira siwa oneka. Ushe veni mvela jebe mvela.
Deti kwa nishe impresha. Fingi nde pita momwati. Kukosa na kosa ine.
Oh mama.
Deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa mwati. Fingi nde pita momwati. Zesko basimia. Betwe kulibe. Ndalama nilibe. Zesko basimia. Betwe kulibe.
Again.